magonjwa na makadi through nyekundu. Kumbuka ujanja yuku penyesha hizo chum hood. Nenda far far place, where's the point? Nenda far far place, where's the point? Na fotisha smile ni kupala sayo so. Na tumai process kamu fresh day ego. Maumbe sago ni kuza swara bila ego. Hasu kopa nazo blessings ni pate new mindset. Ma mixtape ni fine test ya mistake. Right procedure to nickname jute. Kurasa na usoma mitana walozi pita. Fuck watu tushani, nione utanyita. Masila hopeful, hawachoki kutafuta. Of course dreams ya kukip all day counting cases. Reputation kila siku. Easy issues, middle frequency, the teachers, and a far, far place where the point move blindly. Wake up, find we, no Gumtani. My hustler, take it, a stick, it, a fetish, a let it, so far up, it's big, it, a stick, it, a good look, a hustler. See, move blindly. Wake up, find me, logo mtani, the hustler. Zaliwa leader, nina purpose kujipata ghetto. Hope ni active, strong enough kustroll for mento. Let pass around, tenetu lita pento. Hamna na mini milele, aishi house rento. Miliki ki afya, binu na kukip on. Food mezani wekwa, J.O.B. all day long. We mzazi, we ni future, wengi hapa home. Bila light, hakuna vision, ya hama junior mandom. Kwa meza ka papa, na mambanga maklapa. Life ni kafuta, bitch, usi Yaribu mudarifa kabla mechi. Maonevu tu maumivu juu. Roita vuto na makadi through nyekundu. Move blindly. Wake up find we. Nungu mtani. Mahasla take it ka stick it ka pitisha le ezo. So up you speak it ka stick it ka gutuka. Si move blindly. Wake up find we. Nungu mtani. The hustler. Deni haogopi ni njia yuto poa for now. Dini high control hama sela no more. Mta huwezi lead ka, jealousy uku lead. Mta hatu ku need ka, where how to need. Mwili mepoteza form ni service za pepo. Cheke ubani, ushambulio na mapipo. Kila mtu kivyake, handle biz man. Hapa C class, upate C plus ya kukiz ass. Usidanga nike, usichanga nike. Kwa nyapa ya kupata mke. Undo poko, undo wife, undo depo choose. Hizo smiles isi confused. Kumbuko janja yuku penyesha hizo chomu. Hood move blindly, wake up find we. Logo mtani, mahasla take it ka stick it ka pitisha le ezo. So up you speak it ka stick it ka gutuka. Si move blindly, wake up find we. Logo mtani, ni hasla. 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 Hasla.